Yo, yo.
Es con The Boy Kumi Rambo One, Man of the Night.
Kimamba on the beat.
Omupano, mweza konisha choka mashindano. Mwili umekonda kilo tano, munde nitapita tundu la sindano. Natamani ni kueleze how I feel. Abipi ni kubembeleze, you are I'm for you. Kile wanafanya vibweka, watu wananicheka. Ila wewe ndo chanzo, kuko nani nani nateseka. Moyo umeuteka, uso wimbo tangazo. Siwezi
picha tu nikiziona na kuishabu nasikitika tu hivi penzi ndo lilikuishabu nishalia kanyamaza bado sichoke kukuasa sina kuniliwasa nimeshinda kujikasa shamani niliachia wapita njia sasa hivi wanalihudumia wamelilimia na kupalilia hati mazao ya mesha chipukia. Yeah, tulevati sale sale kapo ilikuwa kale kale yani marafiki wale wale leo wanakula pale pale siamini kwangu lisepa huko na nenepa unatamawazo huko nani nani nateseka moyo meuteka so imbo tangazo ziwezi
kukuhonga ukisema hai kesho mina jinyonga aizo pozi zako kama kinyonga na miwivu wangu kama kidonda
yo yo
it's gonna the boy call me number one bare saa it's gonna the music for what
the mix killer.